een xaqiiqdi een maylaray adduunyada wali nagatay wal jeebka koreyada ka gaadadaasa een qofkii geeki diidsa kubahi raabti hor intii usun hergelna masan hooyna ogaaday adduunyada la ku jara qofkii xalay ciifaday ilaahay nabad halka kiyoon hiraabto intii usa anjaaradi lan darbiyay masalan diyaari uu usineen koyn wali ogaaday adduunyada la ku jara balaawi dhamaad xaqiiqdi deegana een ogno wala meelal ka gorahay laakin qoraal iyo een xaqiiqada shal fogeen waxa ma noqolkan ka jara era een hanjibaadisa een meel raay een Saddam Hussein haa taa onaga too nuclear Mareykanka game haa taa onaga too anagor bari heera nuclear inta la igama ilay dhaw haya ani afkay ka sababade een motion ka la diyaariyo haya wal diyaariye wal qabade wal qaade leey booska la ka gaada fadhi halkooyay waxa balle era meel raay xamara motion la ka diyaariyay Hassan Sheikh ku diyaariyayna dadka meel ka diyaariyay Sharif Hassan Sheikh aad inta rooga konfer galbeed inta roogta lanki motion diyaariyay anta kooye tan lamaado aan erfadaayo xaqiiqii fada waliyata siyeetan qofood ya wali leeray in yaana dhangna wiliba dadka qaarshay wali leeyin in boqolad dhangna leeyin in xaqiiqdi walaya wal jarame tumay afar qofoodu dadka meel ka rooro haayo meel eray wala diyaarini gurahay wali marqa tama doonta eh xildhibaanadi iyo meel la roogi oo meel raay in la qobadi meel raay in meel la seedi oo ha ku horjeeday yani in motion ka in qayb aan ku hayna odyo anta ka hayta ka dheejii koro tumay afar qofoodu wala meel ka rooro hay wali era kore tumay afar qofoodo transport wages ee me tumay afar qofoodo in umad masirshe ku hadalaas meed dadka iyo hooba motion la qaba mas mu'aarad leey konfer galbeed antu madaxtooyadii anta ka taala wasiirshe ee madaxweynaje anta roogan hooba motion la qaba anta halkooyay meeri in lanko hadda ka hor Soomaalida hadal hadal ku dhama in hadal hadal ka tooyay hadda kore wali leey lanko masira wali jeefaday meel raay in munkooshi hortiis ii fadhiiso islaanta ilaalay falan digma balna tool ne tumay ko sa ido korsha kore ya hamisa galsa hadegi kali uslanki ban idu unku masiray ka dhowfadaaya ka dhoway madan deeg yaa joogari deeg hoobla dhow aam eraa yoqta joog le ray door han leen weeray andi us fadeere wala ray maddi dare maddi horeen magaha jiglan ray maddi dambeen magal deeg hanga leen weere lanki magal oo xob motion haay barman konfer galbeed hasurumay Sharif Hassan horti hasurumay motion ko hayna antan qodob antan firqa antan ana qalada ki hayna eray us qodob uskadaw dastuur uskadaw firqa sheegaw daan meel ray en ciwaansha sheegaw hikooyay laakin motion ku hayna maana ma soo biyaasa oo fogaasata ka dheejii kor xildhibaanada kumid ee oo sheegaw meel raay in tumay afar qofood leeyeen wala anta rooga usuun afarta shan qofood meel raay hoggaamiyow oo yana taabiciin oo reer konfer galbeed xildhibaanadii ay waan antahan jeedan hatta adhanga aan hayo baan ka yeeji fadaas hoobada in muddi reference ku qaad fadaas laakin xaqiiqda jirta walaata motion lanki diyaar le in usu toosi fadaw inta kooy hal habka dhiri galiya dadka meel roob mu'arad aanu xildhibaan Xasan Maal Yusuf Xasan Balaaga li yare mu'arad konfer galbeeda aha anta la suruna lang idee oo biyo ayna male islaanti tayna inta lan saad hartiga hiraa in may ku gurahay xasanada laha xurmada laha iday may baara kor iday aan ma hayi hiri kor sharci darro ma hayi hiri kor qalad ana an galna may igobsado kor xildhibaan bannaashay ka liirsada ah waan mu'arad aha lanki migal aho aad islan ku marna hoob runtiisata anta kooy meelana surun way mu'arada ah ay dareema korta tan wali leeyahay ee programki oo baarlamaan ma fadaan oo noogurana baarlamaan fadaan laha eri dadkii hadirsay leeyahay hadirsade siyaasadu siyaasada badal laha kuriyahaayo hatana dadka an ka dhagan nugul oo meel raay moomurigaas ka shaqeeya wali nagadeena baarlamaanka kay nagadi hatana yoolay laha adeegsado hay xaqiiqda jirta wali ata dadkan siyaasad iyo andareema korna yalla ka haysada wali ku hadalayaan ma og wali ka hadalayaan iniga walanda mu ku fiirsado haayan walaayo ka hadlaayaan walwal aan dhamaaw laakin dad kale aan ka adeego.